Office. Let's go. Down.
ASONGS.com.
You are good somebody, you know people. You are good na mo, you good na mi nesho. Your body, baby, joto. Unafanya ni jinsi special. Unanipa sababu ya uwepo. Kado yako we mtoto. My desire. We nipe dawa. Mina uto. Sisi jalewe yo my love. Shida nini mbukole ya penzi ni. Shida nini baby uko moyo. I'm shining like a diamond.